Alevo de Janeiro, Pulani B. Twasebya bulungi sente twamazo zirya kati obuza mboli mulu malaria totandike zombera za faleria nkulabye obwedda bye wezinya ebintu byokole byo bivolongoto ekiririnze nina kimazongoto simanyi bakuzala kawolongojo nyama kulutiye na mawojolo obukabuka nga kiwojolo njagala nkulageze namala ya misolo sente tosaba senako kunsulo baby sente tosaba gwesena kunsulo azina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close. Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Onsinga bya kiralu, onfudde na mulufu. Onde se mutale chimuli chabaluku unze mukaga kufuka ko muhama jangune chikama anti na mazokama eh na mazokama laga style yo ngosina kutama twasebya bulungi sente twamazozinga kati obuza mboli mulu malaria totandike jomize ja valeria nkulabye obwedda bye wezinya ebintu byokole byo bivolongoto Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Azina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close.